the penny, not from my barbecue. My life is little, like all that is bad. Chiambo, Nagula Kuz, of course, it's a bit toes. Bimbo, Sifos, Chiambo, Nagula Kuz, of course, it's a bit toes. Bimbo, Sifos, Very good at top without promotion. No rotation. I had to play without no formation. This is reality. We live in life. Mashaya Kuli Baba, Atwi Gizi.
Imeni kuzamita, imeni funzamita. Legend, champion, kija vibaya ndako. Usombuzi mongo, weko hela mezani. Spime hii mizani, hatu fanani.
So, don't fuck around, don't mess around. Gang, 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 gang. Boom, 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 boom. Pop, 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 pop. Shout out to my niggas in prison. My nigga Tony Breezy.
Chiambo, Nagula Kuz, of course, Beso Bitoz, Bimbo, Sifos, Chiambo, Nagula Kuz, of course, Beso Bitoz, Bimbo, Sifos,
Skills niggas akumwaga, yeah. Haya maisha tuigizi,
right.
Huu moto kusimika uwezo wenzako wanakosa usingizi. Script zote na chapa bongo movie in real life si gizi.
Real life
si gizi, mikono bovu ka jizi. Pendo spendo utake ustake kitundo kitundo na penya. Mashuti ya mbada nafika Nairobi utasema natoka na Mkenya. Squeezy mpira ni ya kubonyeza tumesha sawu kute Kenya. Odds imedodokea kwa mnyama ndomano shinde ni mpema. Kwenye beat I'm going crazy, gigi. Kisikia maji na ita war out, you and the London BBC. Who's better than me? Fuck PTSD. Who's better than me? Kwa KVT. Hard as fuck, I'm a KBC. They underrate me, the highest ID. This shit is legend, aliloni kongo mamoja na chila. Hii ni kuvimba kibuli, wezi fananisha na chilas. Sijai kujua ma rapper wengine, to mana I'm curious. Na beba taifa akili ni nyingi, utasema ni curious.
Chiambo, Nagula Kuz, of course, Beso Bitoz. Bimbo, Sifos, Chiambo, Nagula Kuz, of course, Beso Bitoz. Bimbo, Sifos,